Onyumya kumasanga bulijjo yembozi yo mwe joveri gasula goje ogalondewo eyo mbozi ya malwa nze ngayita majja nini eyabantu bakulekayo kati bakola na manyi ojebase zukuka nalowuna nibyo byayita fete twebaka tusula tuyiyanisana na kiro twafuuka balalu ngoyagala obulamu bunyume kolerera fyucha yo eyo twavayo twakulekayo fe twavayo netukulekayo ebigambo fulumya bingi mukamwako lumu baliye nga kamulali omunabe osanga oluyiga kyabantu boyogerako tebawena basiiwa mu kukazana obudde bwofunawo okulokopya eno ensi eyiriba misinde asigala talamba ku haiwe olimanya ddi nti bugenze tonsesa kuba eyo twavayo twakulekayo fe twavayo netukulekayo chinke Platinum Avenue Kenneth Pandemic obudde bugenze tunula ku njuba iri egoloba Katonda yamba yeyambye fa mu kufuluta kabaya oli ku mikisa gyo otudde kati otandise n'okulima gw'owedde owoza iruminati mabaziina bali mu ruminati gwe lwaki tomuyita n'akubulira engeri gyazikola munywanyi tebakulima mbweriyatulawo ne zimuyita oyo pokopoko mukyawe ndaba n'obudde tebukulinda feno eyo twavayo twakulekayo fe twavayo netukulekayo